waraaqda ka soo baxday wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya waxaa si kooban loogu qoray inaanan laga rabin Soomaaliya ergega gaarka ee qaramada midoobay arrimaha Soomaaliya Nicholas Haysom uuna fargelin ku sameeyay arrimaha gudaha dalka. Waraaqdan oo nuxurkeedu uu ku socdo xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in Nicholas Haysom uu jabiyay xeerarkii iyo qawaaniintii diblomaasiyadeed ee xafiiska qaramada midoobay ee arrimaha Soomaaliya. Professor William Rino waxa uu culumta siyaasadda ka dhigaa jaamacadda ku taala magaalada Chicago ee Northwestern University, si dhow wuxuu ula socdaa arrimaha Soomaaliya. Wareysiga aan ka qaadayna waxa aan weydiiyey siyaasiyan waxa ay ka dhigan tahay in Soomaaliya ay ciiriso ergegii gaarka ahaa ee qaramada midoobay arrimaha Soomaaliya u qaabilsana.
In global terms, it's within the government of Somalia's sovereign right to expel a diplomat. So the government has to accept the credentials of the diplomat, and if they choose not to, then the person's prohibited from returning to the country.
Marka laga eego hanaanka heerka gobol xuquuqda madaxbanaani ee dawladda Soomaaliya ay u leedahay, waa in ay eri karto diblomaasi. Dawladdu waa in ay aqbasho qofka diblomaasiga ah in uu dalka ka shaqeeyo haddii ay rabto. Haddii ay diido, dabcan qofkaasi waddanka waa laga diiday. Tanina waa sharaxaad. Dawladda Soomaaliya waxa ay xaq u leedahay in ay ka hadli karto haddii ninkan uu faragelin ku sameynayo arrimaheeda gudaha ayna ku tahay waxaan la qaadan karin. Waana waxa ay sameeyeen oo ay u dhaheen dalka lagaama rabo. Xaq ayayna Soomaaliya u leedahay in ay sidaasi sameyso marka laga eego xeerarka caalamiga ah.
That's what Somalia's government can do under international law.
Nicholas Haysom, oo qabsaraha arrimaha Soomaaliya ee qaramada midoobay, ayaa ahaa madaxa siyaasadda ee arrimaha Soomaaliya. Qaramada midoobay waa cidda gacanta ku hayso ciidamada nabad ilaalinta Soomaaliya ee qaramada midoobay iyo qayb ahaan kuwa Soomaaliya. Marka maxaa uu yahay falcelinta laga filan karo inay ka timaado qaramada midoobay?
In political terms, the UN can decide, for example, to cut off assistance, cut off aid. Given that the UN's been giving aid to police force in Somalia, I imagine that probably what they'll do is they'll retaliate and further cut off aid. But that's not the end of the question, of course, because Somalia's government, maybe they can find assistance somewhere else. And this is
dhinac marka laga eego qaramada midoobay waxa ay go'aansan kartaa in ay jirto kaalmada ay siiso Soomaaliya. Qaramada midoobay waxa ay siinayeen kaalmo ciidamada booliska Soomaaliya, laakiin safiiri waxa iyaga oo ka aargudanaya arrinkan ayay jari karaan kaalmadaasi. Taasina ma noqonayso su'aasha oo dawladda Soomaaliya waxa kale oo ay heli karaan kaalmo meel kale uga imaan karto. Tanina waa wax laga yaabo in ay tahay siyaasiyan waxyaabo ay horey uga sii fakareen oo ay haystaan ciddii u bedeli lahayd. Ma filayo in ay sidaan ay sameeyeen iyagoon ka fikirin in ay haystaan ciddii u bedeli lahayd qaramada midoobay.
Haddaba sidee ayay arrintani u dhaawici kartaa xiriirka diblomaasiyadeed ee dawladda Soomaaliya iyo qaramada midoobay?
It'll damage the relations, but it's also part of a power play, because the United Nations, to some extent, the UN needs Somalia, even if the UN thinks that Somalia is in a dependent position.
Waa ay dhaawici kartaa xiriirka, sidoo kalena waxaa la ciyaarayaa khidado dhan. Marka laga eego qaramada midoobay, Soomaaliya waa ay u baahan tahay, xataa haddii qaramada midoobay ay u aragto Soomaaliya inay tahay dal iyadu uun ku tiirsan. Laakiinse in Soomaaliya ay erido ergiga gaarka ah, waxa dawladda Soomaaliya ay muujinayso uma eka in Soomaaliya ay joogto heer ay wax ku tiirsan tahay iyada. Marka hadda qaramada midoobay waa in ay iyaga ka fikiraan ma in ay Soomaaliya ka tagaan ayay noqonaysaa, mase waxa ay tahay in ay ka sii fikiraan waxa xigi karo oo ka imaan kara Soomaaliya.
Haddaba Soomaaliya ma haysatay marin kale oo ay mari lahayd ka sokow in ay eriso Nicholas Haysom? Wuxuu igu jawaabay mar kale Professor William Rilo.
I think to them, they saw the UN as interfering in directly in domestic politics, and in particular a regional politician who's running for election, who maybe he's seen as politically threatening to Villa Somalia. So Nicholas Haysom comes in.
Waxay ila tahay in ay arkeen in qaramada midoobay ay faragelinayso arrimaha siyaasadda gudaha ee Soomaaliya, gaar ahaan siyaasiyiinta heerka maamul goboleed ee u cararaya doorashada oo Villa Soomaaliya ay khatar u aragtay. marka waxaa soo dhexgalay Nicholas Haysom oo yiri maxaad sharci ah oo aad u haysataan in aad xirtaan ninkan. Marka Villa Soomaaliya waxa ay ka eegtay ma fiirsan karnaa in uu arrimaha ka hadlo.
Si kastaba ha ahaatee, dowladda Soomaaliya ayaa waxa ay tallaabadan ay ku erisay wakiilkii qaramada midoobay ee arrimaha Soomaaliya ay timid kadib markii Nicholas Haysom maalintii saddexaad uu u diray waraaq wasaaradda amniga, taasi oo wax uga weydiiyey xarigii Roobow iyo dhimashada dad rayida oo ka badnaa 15 qof, kuwaasi oo ku dhintay rabshadihii ka dhashay doorashadii ka dhicisay magaalada Baydhabo ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed intii u dhexeysay 13-kii iyo 15-kii bishii Diseembar.